jabuliso enuami soqala no mama soqala no baba I mean I so jabuliso enuami soqabuliso malume soqabuliso mamane so sepenza langalonke elangalonke mina
Sama iyahluleka iyahluleka na oh ngiyazama bathaphelile hlungunyizwile na izamungu yenzelo mama ubaba bantwana basekhaya
kuze balale balile
izamungu yenzelo mama ubaba bantwana basekhaya